East Africa on this, yeah. Okay.
I got you.
I'm back and made it.
How many phones I could bend? Can I name a penda? January to December, babe. Taku wana wewe tu. Nyaka na yo wina songa. Natufika uzeni ma baby. Tungine sito kwenda, babe. Okay, yeah, yeah. Eni mwili mmoja, pamoja. Shikane tuwe kitu kimoja. Isi wango jangoja, my lover. I got you for life, my girl. Okay, watani beba. Nifunge jela, nifungwe jela.
I'm a little by outside.
Atani beba. Nifunge jela, nifungwe jela.
I'm a little by
kupenda hivi ningali hai milele nikisimama wima hata nguvu nikiwa sina ikuwache dunia nzima. I'll be by your side, yeah. Ni mwili mmoja pamoja shikane tuwe kitu kimoja isi wango jangoja my lover. I got you for life my girl. Ooh, yeah. Watani beba wanifunge jela.
Exclusive from SureLoaded.com.